pambana kijana, isiwe chanzo ni corona, hapana. Ukosefu wa ajira usiwe vichocheo, tukafanya mwisho wetu uwe jongomeo. Haya madawa ya kulevya yasitupande kichwani, kwa sauti moja tuache kukaa maskani. Tuwajibikeni, tuwe mfano bora kwa vijana ulimwenguni, ili wajifunze wadogo zetu shuleni. Yes, kazi hakuna ila vipo vitu vya kufanya. Fungua utaji hata kama ni kuuza nyanya, kuna hela zimetengwa kusaidia vijana.
Uko geto mesoto mepoteza kazi, unabaki umetweta unalia machozi.
Amkawe,
amka tukasake, let's be the change. Amka tupambane, let's be the change.
Be the change, I the change. Tuamke tupambane, tushikamane, azungwa na amba in solidarity. Tona, singio kwa uraibu sababu ya mwane, ndoto za ugaidi na ubedui tugawanye. Kurusha makombora, I say, tutawanye. Tutalantike, tutoboe, ka West Kanye. Tuvumbe, tuimbe, tuchore, nando mchongo.
Heshima ya kitapo sasa haipo tena, vijana wanakaba, huruma haipo kabisa. Ukiwona wale, wameshika yale, wewe kaa mbele. Usalama ni mimi na wewe, kubadili hisia kibidi zingatia. Covid siwe njia, udugu kavua. Kijana jitume, sipenda vya bure bure. Ukilemba takwenda kunyia debe.
Uko geto mesoto mepoteza kazi, unabaki umetweta unalia machozi. Amka tukasake, let's be the change.
Tusizozane nyumbani, kisa ajira hakuna. Ukicha maovu mtaani, kijana amka pambana.
Wake up,
wake up,
rise up,
rise up.
Tuende tukasake mavumba, tuwekelishe kwa nyumba, wengine muachie muumba.
Na mambo yakiwa mazuri, familia iwe vizuri. Epuka walipu uwe muwarinifu, corona isiku corona.
Say no to the negativity, say no to the impunity, say no to the inability, say no, say no. Everybody say no to the negativity, say no to the impunity, say no to the inability, say no, say no. Everybody say no.
Wake up and bring the change to the society. Every ghetto youth should do no crime and violence. Don't forget to quarantine yourself and wash hands every time. Beware of corona.